Amakhosi oqala isahluko 17 verse 1. Uelia wasethishibi wayengowabagogobele kwaGiliyadi. Wathi kuHabi kuphila kukaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli engimphambi kwakhe ukubakho mazolo namvula kule minyaka kuphela ngesiyalezo sezilami. Verse 2. Izwi kaJehova lafika kuye lathi. Verse 3. Suka lapha uye ngasempumalanga ucashe ngasemfudlaneni iKeriti ongaphambi kweJodani. Verse 4. Kuyakuthi uphuze emfudlaneni ngiyalila amagwababa ukuba akondle khona. Verse 5. Wahamba wenza njengezwi kaJehova, ngoba wahamba wahlala ngasemfudlaneni iKeriti ongaphambi kweJodani. Verse 6. Amagwababa amlethela isinkwa nenyama ekuseni, nesinkwa nenyama okusihlwa, waphuza emfudlaneni. Verse 7. Kwathi ekupheleni kwezinsuku umfudlana washa, ngoba yayingekho imvula ezweni. Verse 8. Kwase kufika izwi likaJehova kuye lathi. Verse 9. Suka uye eSarefati elingele Sidoni, uhlale khona, bheka ngiyalile lapho umfelokazi ukuba akondle. Verse 10. Wayesesuka waye eSarefati, esefile esangweni lomuzi bheka umfelokazi wayecakasha khona, wambiza wathi, ake ungilethele ingcosane yamanzi esitsheni ngiphuze. Verse 11. Esasuka kwalanda wambiza wathi ake ungilethele nocezu lwesinkwa esandleni sakho. Verse 12. Kepha wathi kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakho, anginalo neqebelengwana, kukhona kuphela ukhweshe lwempuphu embizeni nengcosane yamafutha ophisweni. Bheka sengicakashile izinkuni ezimbili ukuze ngingene ngizilungisele khona nendodana yami ukuba sikudle sife. Verse 13. Wayesethi u-Eliya kuye, ungesabi, hamba wenze njengokusho kwakho, kepha ngenzele mina kuqala iqebelengwane lelincane ngakho ulilethe kimi ndikuba uzilungiselele wena nendodana yakho. Verse 14. Ngokuba usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, imbiza yempuphu ayikuphela nophiso lwamafutha liyukuswela kuze kufike lolo suku uJehova anisa ngalo emvula emhlabeni. Verse 15. Wayesehamba wenza njengokusho ka-Eliya, wadla yena no-Eliya nendlu yakhe izinsuku eziningi. Verse 16. Imbiza yempuphu ayiphelanga nophiso lwamafutha aliswelanga njengezwi likaJehova alikhulumile ngesandla sika-Eliya. Verse 17. Kwathi emva kwalokho indodana lomfelokazi umnikazi indlu yagula, ukugula kwayo kwaba namandla kangako ngangokuba yangenakho ukuphefumula. Verse 18. Wayesethi ku-Eliya, nginamsebenzi muni nawe muntu kaNkulunkulu na? Uze kimi ukuba kukhumbuleke isono sami nokuba kubulawe indodana yami. Verse 19. Kepha wathi kuye, nginike indodana yakho. Wayithatha esifubeni sakhe wayikhuphulela ekamelweni eliphezulu lapho ehlala khona wayibeka embhedeni wakhe. Verse 20. Wayesekhala kuJehova wathi, Jehova Nkulunkulu wami, usuwehlisele nalomfelokazi engigogobele kwakho kubo kungaka uze ubulale indodana yakhe na. Verse 21. Wazelula phezu komntwana kathathu wakhala kuJehova wathi, Jehova Nkulunkulu wami, umphefumulo walomntwana mawubuyele kuye. Verse 22. UJehova walizwa izwi lika-Eliya, umphefumulo womntwana wabuyela kuye waphila. Verse 23. U-Eliya wayesethatha umntwana wamehlisa ekamelweni eliphezulu wamngenisa endlini wamnika unina wathi, u-Eliya, bheka indodana yakho isiyaphila. Verse 24. Owesifazane wathi ku-Eliya, manje sengiyazi ukuthi wena ungumuntu kaNkulunkulu nokuthi izwi likaJehova elisemlonyeni wakho liyiqiniso.